kufanya mini imbe mbaka. Wajue father yote real don bada. Niko chini yako you are better than them. And I fear nobody. Shetani amesikia ametoka mbio. Hapa kumewaka moto fire. Nitaimba sifa zako a day by day. Chorus meipiga full dose. I told chini ya mamba nimejificha niko bomba ni best. Niko fiti. Mbona vipi ni kuwaje? Na mimi mwenyewe ni tarike. Singi wako baba ndo najivunia. Na bila wewe maisha ni nitakidimia. Na furai mini kiwa niko chini saidi. Chini ya mwamba ipo. Unisema unatenda asilimia mia. Mvua inanyesha ya baraka. Gong, 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 gong. Ulimaliza kila kitu chini. Gong, 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 gong. Ulimaliza kila kitu. Salabani ulisema yamekuisha. Dhambi zetu zote nazo ukazipiga. Adui naye we ukampiga. Chini, 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 chini. Chini, 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 chini. Nitaimba sifa zako a day by day. Chorus meipiga full dose. Title chini ya mamba nimejificha niko bomba ni best. Niko fiti.
Oh, chini ya mamba iwe.